Randu.
Niangushe kwenye shimo la nyoka, nitatoka mwamba. Nitupe baharini ama mtoni, nitatoka mamba. I was on my back, nani angezani takuja tamba. Njia yenye ilikuwa nyembamba, ilibidi nitafute namna ya kupenetrate. Huku mbupu china kutuamini, there was no debate. Mimi na shikaji flani ka mimi, they cannot relate. Niko na sambi la Sony goli, once you score, everybody wants to be a part of your story. Nibidi ndedicate, hizi ndoto zote zgeuke hustle. Mpindwe mezo, geuze macho, mfanye once, nifanye double. Mfanye fries, nifanye nice, kivyo vyote nisishege hapo. Cause everybody repeats, I'd rather just go and shuffle. Nkafanya pimia, kati nkaungia, kati naingia. Alishaga niambia, fanya tulia, wakarudia. Ili mambo ya tiki, ya kaisawia, wakani usia. The game is a bitch, samo shanganye kazi naisia. Yoke sana naisi gubu, kika kimio naisi naisi mitumboni na wadudu. Sema haso mtani, zmetufanya tuwe kwa sugu. Trust me when I talk to God, that's the only time na tu. Natafuta picha za rais walokufa, ndo maana maskani sikukaga sana. Nilitembea, that's why I put this on the track. If this the last time that I rap, at least my pops gets to hear some mara nyingi wat nongea. Sipo kwepo, play this, replay this. Even if they clown the nigga, they couldn't replace me. Cause na new vingi, but still, naongea vichache. Since a young, I've been a leader. Wambieni wanaonifuate, but still nasogea. Nani anaongea, tushazoea, ukianza elekea. Wanatokea, as if they care, ukikosea. Wejifunze, usijute ya mawea. Toka kitambo, nilijua tofauti ya ukweli na umbea. Yongea sana, naisi gubu, kika kimio, naisi naisi mitumboni na wadudu. Sema haso mtani, zmetufanya tuwe kwa sugu. Trust me when I talk to God, that's the only time na tu.
Thank you.